mukwano tunulake no tulabe ame tondaga busungu
bitale
labalaba omwana alinga malayika zenkole ncyanga ndabe njagala mugambe kyemulowoleza naye mukyanya nasoni omanye abayaye babyonuna zabafere balavu bantama abayaye babyonuna kati buli omalabikanga mulimba kati mugambe ntya nti nkumatidde mugambe ntya nti onsensidde
I wanna
show you.
I wanna show you love because I got to lie.
Show me singer. Kubanze wenkulaba ekyo bulungi mazima wasukuluma atenga omutima gwangambye tibasajja banja bakubulugala banze kale nempulira okunyolwa nensalawo mazima nkutuukirire kugambe onyambe onkwaseemu nange ntwaze onyambe ontase onkwase ku bulungi bw'obaolabe tosaana kukaaba tosaana kunyiiga mwana muwala ekyo kimanye bwe kiri katonda mugezi eyakutonda bwatyo kapesika kalungi tekalina kunyiiga sabompe onkwase twanseemu nange olabe njagala onzije mu bano bebi bafalalala abatalina laavu
awalala
njagala onkwaseemu mbe nga nze kulabirira kulaga omukwano nga tojuli
I wanna
show you.
I wanna show you love because I got to lie.
Chow missing
God.
Chow missing
God.
I wanna show you.
I wanna show you love because I got to lie.
Chow missing God. Kwatako ebye yala yala tewerali kirira zendi muntu omuntu omukwata mpola ato mukozi bebi nja kukolerera nkwagala yensonga nkutukidde tonyima time tonyima katde kubanga bogana eno mutima gwange
ngenda kubeera awo nga nkaaba kale mama kale mama omanyi
olaba otanganza kuyombera kuli akugamba kedobozi ne kanamula olaba otanganza kulwanira kuli akukatako ekikonde ne subulula
I wanna
show you.
I wanna show you love because I got to love.
Come and say hi. Kenzo Naizo, Mapo Productions. Kenzo Naizo, I'm a hitmaker. Don't know say.
Big talent for